Ukuvakashela kwe-DA kwanamuhla eMorgenzon eMpumalanga kukwenze kwacaca ukuthi izinkampani ezizimele zikhathalela kakhulu izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ezimpofu kunohulumeni we-ANC ogunyazwe ukuzinakekela. Okunye okuye kwakhathaza kakhulu ukuthi ngesikhathi i-DA ibhekene nehhovisi leSASSA mayelana nokuthi leli hhovisi lingalinye lamahhovisi akwaSASSA angu-95.3% ahluleka ukuphendula izingcingo zawo. Leli ofisi ke liye lathi lisebenzisa ama-community development workers, imihlangano yemiphakathi kanye nosonhlalakahle ukwazisa abamukeli bezibonelelo uma kunoshintsho okufanele balwazi. Namuhla ekuseni i-DA ayizange ihlangane nolungelunge lolayini egatsheni lwaka-FNB eMorgenzon elethe izibonelelo zikahulumeni zakwaSASSA okokuqala ngqa kulolu lwesihlanu olwedlule. Lokhu kuyinkomba ukuthi ikhwelo le-DA kwabahlomulayo ukuthi basuse ama-akhawunti abo e-Postbank baye kwamanye ama-bank linomthelela omuhle kwabamukela izibonelelo zakwaSASSA. Bebengekho nolayini e-Standard Boxer Superstore. Empeleni i-manager iveze ukuthi leli bhizinisi selikwamukele ukukhokhwa kwezibonelelo futhi benza konke okusemandleni abo ukwenza izinkokhelo zakwaSASSA ngokushesha nangokunethezeka ngokuba ke nezikhungo ezinikezelwe ekukhokheni kwezibonelelo zakwaSASSA ngezinsuku zokukhokha kanye nokuhlinzeka abamukela izibonelelo zikahulumeni izihlalo kanye nokubamba umoya lapho besalindile. I-DA ke izobhalela ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNkosazane Lindiwe Zulu ukuthi acacise mayelana namahebezi akhathazayo ukuthi wonke amaposi kuzwelonke azoyeka ukuhlinzeka ngezibonelelo zikahulumeni ekupheleni kukaMashi kulonyaka. Nakuba ukusatshalaliswa kwezibonelelo ngehhovisi leposi kanye nebhange leposi kungasebenzi kahle kanti futhi kunezingqinamba eziningi, abaningi abathola izibonelelo zikahulumeni basathembele kubo ukuze bathole izibonelelo zabo.